ke ngisenkonzweni mina ngintombi yaseziyona eh Silindele usuku olukhulu awuyokubuya ebuka Jesu awulapha abanwenu bona beyozwithwa emoyeni oh haleluya awuyeke ntokozo awuyokwazana la Jesu awuthina sisela awuyeke injabulo injabulo awuyabangwe oyabangwe thina silindele usuku awolukhulu awulokubuya yekuka Jesu kuthi lapha abangcwema bona beyohlwithwa webalwele Amen, aleluya, awuyeke ntokozo awuyokwazana layo Jesu awuthina sisela awuyeke injabulo injabulo yabangcwele yithiwe bangcwele ikhona imikhele yebekelwe awamaqhawe ngisho nezembatho awezimhlobo sicolekile sihlanze kasini awuyeke ntokozo awuyokwazana nayo Jesu awuthina sisela awuyeke injabulo injabulo yabangcwele yabangcwele Yithiwe bangcwele ikhona imikhele yebekelwe yeyamaqhawe ngisho nezembatho awezimhlophe zicolekile Amen, aleluya awuyeke ntokozo awuyokwazana nayo Jesu awuthina sisela Injabulo, injabulo, yabangcwele, yabangcwele, yithiwe bangcwele, ikhona imikhele, yebekelwe awamaqhawe, ngisho nezingubo, awezimhlophe, sicolekile, Amen, aleluya, awuyeke ntokozo. Awuyokwazana layo Jesu awuthina sisela awuyeke injabulo injabulo yabangcwele awuyeke injabulo injabulo yabangcwele awuyeke injabulo Timo mi momo momo